Records.
Uya mangu genje ikure mayari ara ikurota kurota baby romantic siwezi waza nikikupoteza
subiria subiria nikisubiri mpenzi sinilikupa mapenzi narudia baby ukinitoka baby tauma na mitakonda yeah
cause nobody compare to my woman urivyo mzuri kama dori roho yangu tabani toka zamani bado ni wewe natamani
patanga meze kime love nitakupeleka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimuvesha
na mwona tunagombana na bisha na pigana.
That is so funny.
Niwe napenda nataka na sina mwingine mo.
That is so funny.
Nobody else that is us you. Wanajua we ni wangu. I'm gonna marry you one day.
It means yours never Sunday baby but you know. But our song is on repeat. Saying I love you darling. No give me tea, baby. Still I will love you, baby. Ukinitoka, baby, nauma na mitakonda.
Cause nobody compared to my woman. Ukiuliza majirani lakini wewe natamani. Na ukisema sifai aki sina amani.
Patanga meze kime love nitakupeleka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimuvesha
ni bahati tena na Bruce Melody Rwanda to Kenya tuwape melody uya mangu genje ikure mayari yara ikurota
mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimuvesha patanga meze kime love nitakupeleka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimuvesha.